ta ine fiafula mwe kashiwande muli balu sekatula pamweo wandi mwelesa muli balu sekatula pamweo wandi mwetata ifintu
tuwito napita ine fiafula mwe kashiwande muli balu sekatula
katula
muli balu sekatula
Katula,
muli
balu
sekatula, pamweo wandi mwetata.
Ifintu napita ine fiafula, mwe kashiwande muli balu sekatula. Pamweo wandi mwelesa muli balu sekatula pamweo wandi mwetata ifintu
ifintu napita ine fiafula mwe kashiwandi muli balu sekatula
katula
pamweo wandi
muli balu
sekatula pamweo wandi mwetata
ifintu
ifintu napita ine fiafula mwe kashiwandi muli balu sekatula
katula
pamweo wandi
muli balu
sekatula pamweo wandi mwetata.
Amatotelo kuli mwemwe fumule sawandi naleta ululu indolu imbo pokeleleni lewa amatotelo
amatotelo kuli mwemwe fumule sawandi
naleta
naleta ululu indolu imbo pokeleleni
lewa amatotelo
amatotelo kuli mwemwe fumule sawandi
naleta
naleta
Amatotelo kuli mwemwe fumule sawandi naleta ululu indolu imbo pokeleleni lewa amatotelo
amatotelo kuli mwemwe fumule sawandi
naleta
naleta ululu indolu imbo pokeleleni
lewa amatotelo
amatotelo kuli mwemwe fumule sawandi
naleta
naleta
naleta pokeleleni mwetata emalumbo naleta pokeleleni mwetata emalumbo
emalumbo naleta pokeleleni mwetata
emalumbo ayo
naleta pokeleleni mwetata
awe emalumbo
emalumbo naleta
pokeleleni
mwetata
Emalumbo naleta, pokeleleni mwetata. Emalumbo naleta, pokeleleni mwetata. Emalumbo ayo, awe
pokeleleni mwetata.
Awe emalumbo ayo,
awe
pokeleleni
mwetata.
Awe emalumbo.